Ndizama ukudibanisa amagama othwa kulungi ayakuvumi ubinzwakazi thobekile inzwaka hloniphekileyo sobe kofana nawe mababuze na zahara upulile umphefumlo wawo ngolu hapo ngolu hapo yurako yanga singathi bala singathi bala kweli zayo kweli zayo ndikubukela usilwa tasekhaya cause a fighter is who you are till the end really nanti bonile ja sekayuli nan bonile so buyas bonale Singa Tibana, oh, Singa Tibana, Kweli.